Then my call me, hit so long now. Go on, say jump over. I tell my baby,
yo, Horace.
I tell my
baby,
Horace. Gamba, akuna maya kola. Kaputo wole bina. Mwayangu wakuzara, kwa jamu zinabana. Wumi wachitanda, tokwata kusipanda.
Ezo, mbula mwechika ile. Nyasi chikule miaka mivale. Nimbula mwechika ile. Ezo, mbula mwechika ile.
Hoza, nimbula mwechika ile. Masi chikule miaka mivale. Eshika ile, eshika ile. Nimbula mwechika ile.
Mitandike, kapitore binari. Digito yeribye. Fetu ageuze, katureze mwasonze. Ngamasunze mwasonze.
Hoza, 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 focus.
Ah, zanena chadu bita.
Hoza, 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 focus.
Ah, zanena chadu
bitu, bitu, ewo mambo nechiro. Bajirira kakalo, mwanya kugambako. Kuporoti ya tatao, kare sarake nechiro.
Ezo, mbula mwechika ile. Nyasi chukule miaka mivale. Nimbula mwechika ile. Ezo, mbula mwechika ile.
Hoza, nimbula mwechika ile. Masi chukule miaka mivale. Eshika ile, eshika ile. Nimbula mwechika ile.
Mbua miaka na, umwana we dinda. Endevyo mcheva, erona mkubera. Umini kwa menyeka, ngasi mebikata.
Umuganda agamba, akuna maya kola. Kaputo wole bina. Mwayangu wakuzara, kwa jamu zinabana. Uumi wachitanda, tokwata kusibanda.
Gala 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 gala. Gala 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 gala.
Mwechika ile. Nyasi chukule miaka mivale. Nimbula mwechika ile. Ezo, mbula mwechika ile.
Hoza, nimbula mwechika ile. Masi chukule miaka mivale.